mimi atanikubali
alikuwa leo daddy kaburini akanikomboa jo cheki mimi ananinua kila siku nikiwa chini kama kumuamini jo wewe tini
so Mr. Sin mimi mseni na tatu wacha three some shakata watatu so wangi sadaka nini bike yatu hata saru alidai nitabwani yangu misi chali wambie misi chali misi chali misi chali misi chali wambie misi chali
Usijali kade usijali Sakude na kupenda we Usijali Usijali kade usijali Tambi zote ataosha we Usijali Mkasikia hata imeandi kuko Bible Yule David alikuwa mbaya Python Aliwachukua chukua mabibi za kade Lakini bado Mungu naye akamsame Zako ni kidogo, ni kidogo Shida zako ni kidogo, ni kidogo Tambi zako ni kidogo, ni kidogo Ni kidogo, kidogo
Praise to the Lord, is it a me and a vanity? Praise to the Lord, if you pray it and a vanity. Praise to the Lord, is this out on a kill it? Kiko, go, can't be on it, I'll learn it. Missy Charlie, one be Missy Charlie. Missy Charlie, Missy Charlie, see. Missy Charlie, one be Missy Charlie.
Usijali kade usijali Sakude na kupenda we Usijali Usijali kade usijali Mizote ya taosha we Usijali
Oh God Afanye nini na mimi Mse wa dhambi ka mimi Nifanye ni ya mimi Atani kubali
Zako ni kidogo Ni kidogo Shida zako ni kidogo Ni kidogo Tani zako ni kidogo Ni kidogo We Ni kidogo
Ati praise to the Lord, is it a me and a vanity? Praise to the Lord, if you pray and a vanity. Praise to the Lord, if this out on a kill it. He cook up, can they on it, I'll learn it. Missy Charlie, one be Missy Charlie. Missy Charlie, Missy Charlie, sing. Missy Charlie, one be Missy Charlie. Missy Charlie,
girl. Missy Charlie, kade, Missy Charlie. Sakude na kupenda we. Missy Charlie, Missy Charlie, kade, Missy Charlie. Tambi zote yata osha we. Missy Charlie.
Missy Charlie, one be Missy Charlie. Missy Charlie, Missy Charlie, sing. Missy Charlie, one be Missy Charlie. Missy Charlie, girl.
Missy Charlie, kade, Missy Charlie. Sakude na kupenda we. Missy Charlie, Missy Charlie, kade, Missy Charlie. Tambi zote yata osha we. Missy Charlie.
Awajogana
Zako ni kidogo, ni kidogo Shida zako ni kidogo, ni